bomb, nigga.
Wana nitaga kabati, na weka kodi bila chenga. Wana nitaga kabati, na meza vyote mpaka henga. Wana nitaga kabati, na weka kodi bila chenga. Wana nitaga kabati, na meza vyote mpaka henga. Kabati, kabati, na kula kodi bila chenga. Kabati, kabati, na meza vyote mpaka henga. Kabati, kabati, na kula kodi bila chenga. Kabati, kabati, na meza vyote mpaka henga.
Inezi ya kitambu tangu mdogo, mkiate zrambu stasha fungo. Songo never hold the day, tangaza bango. Project corner stoku tafta bingo. Tafta bingo, keshi kwa kishindo. Keshi fresh kistas nata single. Mwendo kweka code, kama wawasi pool. Hawa jibu na mbronko, zesi jimbo.
Kabati, kabati, kabati. Mejaza macheni sobati. Weka jitambu baka shati. Kitafuta chimbo upati. Kabati ya maguchi Versace. Teka kibag wako hata laki. Bebe tafu geto waterfall. Kumbe znachi wina makabati
money. Wange kwa mimi kwa kama mimi. Nijia kublet na nyo hapo chini. Najiona dini, I see my winning. Mama kini praise, mama kini praise. Bada kuni race, kumliba nizadi ya kufatero kazali upeda. I'm looking good, girls think I'm sexy. Smoking good, sala mso.
Wana nitaga kabati, na weka kodi bila chenga. Wana nitaga kabati, na meza vote mpaka henga. Wana nitaga kabati, na weka kodi bila chenga. Wana nitaga kabati, na meza vete paka henga. Kabati, kabati, na kula kodi bila chenga. Kabati, kabati, na meza vete paka henga. Kabati, kabati, na kula kodi bila chenga. Kabati, kabati, na meza vete paka henga.
Nikila shot, nikila cut, vina randana na mwili. Man I'm dope from the socks, siweka givitu batili. Nikila zivo chenko kati, watoto mnevaa mabati. Na fosi mwegeng kabati. The bottom the fake Versace. Bro, rumu kumgeza the gang. Bro, hands on the couple go bang. Bro, wakaji kwa dam in my veins. Hey. Young nigga look at my chain. Yeah. Better sindika my nigga. The girl on my arm is a mom. When you wasn't I walk on my bro. Wakaji ni moto for sure. Yo, uwe kaji mere nigga MVP. Shot, shot. Dogga is the status. Jungle major league. Girls go crazy body nigga. All that G. Doggy, doggy. What makes a pika call it nigga.
Wana nitaga kabati, na weka kodi bila chenga. Wana nitaga kabati, na meza vyote mpaka henga. Wana nitaga kabati, na weka kodi bila chenga. Wana nitaga kabati, na meza vyote mpaka henga. Kabati, kabati, na kula kodi bila chenga. Kabati, kabati, na meza vyote mpaka henga. Kabati, kabati, na kula kodi bila chenga. Kabati, kabati, na meza vyote mpaka henga.